sina. Amini sina kaka uli ukitaza. Mwilo zizima, oh mama. Yeah, mada leo wakini pima. Mata kutu kutuwa niwe. Dona edi papuma. Baby girl, hivi ni vipi umeweza ke kuziteka shia zangu. Na ni vipi imekwake metawara fikra zangu. Hivi ni vipi umeweza ke kuziteka shia zangu. Baka nahisi bila wewe misiwezi peke yangu. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa, nimerogwa. Kama nimerogwa,
umenikoleza.
Nimerogwa,
yani nimezama.
Kama nimerogwa,
najilia minyama.
Nimerogwa,
minyama. Bebe, sele, 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 sele. I'm celeb, 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 celeb.
Baby, I'm celeb, 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 celeb.
Who's celeb, 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 celeb?
I celeb we, man up on you, man come be banda la kila ni wewe. Celeb we, sasa sipo kupenda when tampenda nani? Ah, celeb we, when do na fanya na kisi sina akili kichwani? Celeb we. Mafuta kupikia mina ya kutaga mezani. Mama utamu kunoka. Unanipitisha boda. Kama zati bukoba. Yani ah. Nagisha mama raha unaga uoga. Nakula mfisha dimboga. Nakufa kama mzoga. Yani ah. Nagisha kama nimerogwa. Nimerogwa. Kama nimerogwa. Nimerogwa, kama nimerogwa,
unanikoleza.
Nimerogwa,
yani nimezama.
Kama nimerogwa,
unajilia minyama.
Nimerogwa,
minyama.
Bebe, sele, 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 sele. I'm sele, 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 sele. Baby, sele, 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 sele. Who's celeb, 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 we. Aniti baby ananita pipi. Anani kisi vi. Nime kubayi endo saizi. Yeah, 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 yeah. Bila yesi pati usingizi. Mwakwi nitashona na kudarizi. Yeah, endo saizi. Yeah, 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 yeah.